Django.
Yeah.
Tell them, don't try me.
Django.
Don't try me, Buddha. Don't try me, mommy. Don't try me, daddy. Don't try me. Okay. Lembe urefu ni akili. Wali fake na kutumia kaina so. Kwa life ni mesafa semini. Akili ndo nimetumia car transport. I'm still the best. Life na chiza kazi po pesa. I told them, mtani kumbuka. Kama memory Osama. Na Obama. Na hizi mistari. Naandika hadi kwa baro. Napendwa sana. Wale nichukia. Nowadays wana Nicole. Hello. Mindo karo. Life imekale chapati. Form ni kuchomelea mei kwa baro. Na mi niko form. Kama shuto ya squirrel. Mama alinisho. Kwenisho meno siku pendo. Alikomia na kupenda. Mi aliambia na kucheza. Bataa yote. Atalipo kwa mazishe kalenda. Kabla jela. Mom rest in peace. Maisha ntatoboa. Dad rest in shit. Hii maisha ni holy bland. Uliambia life ni hard. Barata kuchukua kamba. See my last choice. Mi najikaza kaa kamba. Please nitumie kujibamba. Na kwa hii game. Hakuna mchoyo nifunza kuidraw. Psycho line. Mindo pro, ni jamini for the truth. Adi wa leo ni na clue. All along I'm a follow me nbebo do. One day ndato kilize du. Ni shoot video na ja. Labda how do saude. Night dream na yongoja. Sezi blanda kwa kitanda. Adi wa kpe. Uliza mamo wa kibanda. Na skuzi love ongea. Pesa ndo inaijenga. Wengi wana kupenda juya do. We sota. We kwa ni second choice. Na last voice. Wambio jikate for the show. I got a real lady. By my side. By my side. Uyo bado na ungeju yangu. Najua na mingi ya kuongelewa. Ya kuboy ndo wangu. Okay. Let's get rid of to come after. Yangu likuwa fast singing and fitness. Na kala vili kwa wrong. Taandike hit you ka song. But I don't try me for real. Ati bado na die. Ati mini wako. Na kwa phone menindika blacky. Don't try me for real. Don't try me. Don't try me Buddha. Don't try me. Don't try me mami. Don't try me. Don't try me. Don't try me. Don't try me.
Ah, malafiki feki wamejawa udeti. Ni mwamini nani kama shani zingu wapia sister bethi. Sitaki nendeni, umbe ya pelekeni. 19 ma 90 still now nimeishicheza Tetris. Natambuwa game doma na kina bounce car tennis. Wambea, mina zidi wambea. Kuwa mola zidi walea. Machoni wenanga kama star. Nulo na mboni zinadanganya kikweli giza shida. Kabulini mimi niwe mgeni. Vipi, tatoka foleni. Foleni nishajua kabla shida kusogea. Jina langu, mbichi bado linahitaji kubobea. Kwanza mishole pole kwa kutaka mapenzi na kunitisha mabenzi. Na wakemea wote wamekeyo pia pressure macho ushenzi. Astoli zao cham cham za kufumba. Kula ikikula kile matatizo. Mjanja takujuza kabla shida kuuguza. Sifa ninazo mingi cham ilamba ya zimezaga. Ovuvi wamenipangia deli nimebaki kwa kidaga. Wanazidi nikanyaga na chomoza. Na wazidishia maneno mdomoni wasikose ya umbea. Lafiki feki kama unajiamini. Unawezo wakubishana na mimi. Tema chini urimi sinu utonisikia mimi. Oya.
Ah, don't try me. Godfather kajuang. Bado tunapambana. Ama fala. Bado wanangangana. Wengine atawanauza their sister. Just for living. Mina waslash kama chete. Seze tuko. Tusha wanchapa majiteke. Jeff kwenangi uko. Okay. Acha wengine wantamani kora machozi yangu. Miss using machozi. Wengine tunapita nao daily. Kaja ndogo na kuwa. Hata wengine washani ni kinema. Ati ero mkubwa. Memba uko ndani. Don't try me. Don't try me Buddha. Don't try me. Don't try me mami. Don't try me. Don't try me. Don't try me. Don't try me. Don't try me.